sango ogwo butemu ogwakolebwa ku baana wali egaba kukyagenda mu maaso era principal judge Jane Francis Abado ye nampala w'abalamuzi wali kugaba community church grounds weyasobodde okubanga alambula omusango n'avuga nti kati gutandike okuwulira gwatandise okuwulirwa kugenda mu maaso omutendera gwe guliko gwakuwa bujulizi era obujulizi obuwerako babuwadde bantu bagamba akasajja kwogera oluzungu
omusajja oyo gwe mugamba ayogera oluzungu alina obutuuze
mu
America
yayagala kwogera muno olumerika
kati ekyokola kyekiki
ngezaako omusajja ayogera oluzungu kino kooti eno by the way kooti eno okusinziira ku ssaabalamuzi yagambye tugifuule mobile court omusango guno we gwazzibwa wennyini bwe tuba tuteeka court abantu bajje mu court tuwoze omusango
naye nga kyava eri omukulembeze
w'eggwanga naye omukulembeze w'eggwanga kati ayita musigaddamuzi kategeeza bayise mu ssaabalamuzi ssaabalamuzi naawe ekiragiro ekisembayo kakati munnayo omusango guno gugenda mu maaso nga bwe nkutegeezezza nti ekiriwo kaakano tuli ku mutendera gwa bujulizi baali batusuubiza nti wiiki eno tejja kufundikirwa nga tetufunye ensala tegujja kwanguwa naye okusinziira ku bujulizi gukyatambula ekisooka omusajja yagwegaana gandi mayirodi
sizanga ku musango
ne baleeta omujulizi n'aseka n'okuseka nga bawulira obujulizi bwe baapaako ndabye kakati bujulizi ki obwo kakati bukyagenda mu maaso era tulinze omulamuzi kuwa nsala ye
gwayongezeddwayo paka ku mande court sessions ziwaddenga okuyimirira ayimirira omwami ono tali bulungi empewo emuyisiza ddala bubi era ejjo abatunu ababadde bagoberera kooti ebamulese bamwambaza masiki
nga empewo temubalese by the way ne basoma n'ebikwata ku bulamu bwe natayina yadde akazoola akatono bwe kati
mulamu
naye ng'ekizibu kyayina okusinziira ku musawo ali ku ddagala lya sikoseo oba nalubiri ate nga bagamba nti yalivaako ko yalivaako ko ate n'aliddako naye nti musajja mulamu bulungi ategeera n'oluzungu lwayogera oluwulira luwulira nga alutegeera n'okwagala oka ate bw'aba ayogera ne bannamateeka abo abasiriyaasi ababuulira gamwe musajja mugire ate mu misango egyo buli omu aba n'essuubi era tekikeera ku makyanga omusango gufuuse nga gwe bw'otagulowooza bwe guba amateeka bwe gali
abantu babadde bayomba
ne
mumuwana amazzi ne mumuwana ejaketi
sebo bamuleeta bamukumye by the way mu musango gwe mubadde mu kesi jo eyakatemba baali bamuleeta mbugundi aboogera ebitagira ne bagamba nga bajjajja be bamulwanirira emmotoka neegaana okusiba yali tesumye omusirikale
kyokka banna
netomero w'amawulire
ne
babitebya ne bagamba ha sajja kayina jajja waakakola nga jajja kyoyo